shot down.
Usijo kachapara pa mweza kumina kupenda Matusi kukunyanyasa yote shauri ya pombe Baka machozi yanatoka nkikumbuka mvo kutesa Usiku na ningoja ujalala bize na pombe kae
Sikupamini upendo
Uomegula umelalanja
Nelichwa mini mwenendo Na ukwenda ni mzuri So please I'm sorry my love Never let you go
Umevumilia vingi, nimekosea vingi, nina makosa mengi Nisame Nilicheze ya shilingi kwenye shimola show Napiga magoti, nisame mpe
You they make me king
Don't let me down Don't let me down Don't let me down
Toma na kungangania You they make me king
Don't let me down Baby don't let me down Don't let me down
Mimi ninachojuta kutenda bila kufikiri
baby
ndiye mlikuta picha zisizona maadili
baby
marafiki makiki kwa wiki sishikiki msosi hauliki
uliningoje
marafiki makiki kwa wiki sishikiki msosi hauliki kiu cha maji ulichonipa tone jangwani kwangu pipa kiu cha maji ulichonipa oh mwezi una misira
uzuri wako china
Umevumilia vingi, nimekosea vingi, nina makosa mengi, nisame Nilicheze ya shilingi kwenye shimola show, napiga magoti, nisame mpe
You they make me king,
don't let me down, don't let me down, don't let me down
Toma na kungangania, you they make me king,
don't let me down, baby don't let me down
Don't let me down.
Don't let me down. Baby, don't let me down.